inkulumo yendoda encishanayo. Ake nilalele nansi le ndaba ebonisa ukuthi kokomuntu nwayi, nwayi, nwayi. Kokwakho ngqo. Ngelinye ilanga elalibalele kakhulu kusehlanzeni elishisa kabi, insizwa yayihamba ehlanzeni siyomile, iswela amanzi nezulu uhlaza insizwa.